mimi pata jiko. Nakumbuka mama hakuwahi kukubali, katu wakanikataza, ila mapenzi yangu kwako mimi kanifunga macho. Zile tribu za Dubai, leti za divine, human air za Mumbai, furai. Nafla ukaanza kujimomba fai, nyumbani squeeze ukai, dara una ulagai. Sikutaka kubadilisha, ila nikushawishi kwa upendo. Ije siku jikujona wa mana, ila kila siku nashika tama. Pezi limegeuka supu, unanikuza pupu. Apa ipu fika mimi siwezi, kila siku ninashika tama.
Penzi lako nimesusa my love. Mimi penzi nimesusa, mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa my love. Mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa, baby mimi nimesusa my love.
Mimi penzi nimesusa,
mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa my love.
Penzi nimefika mwisho, bora nikwache uende. It's not for me, it's not for me, it's not for me. Aya mapenzi nimefika mwisho, bora nikwache uende. It's not for me, it's not for me, it's not for me. Sikutaka kubadilisha, ila nikushawishi kwa upendo. Ije siku jikujona wa mana, ila kila siku nashika tama. Penzi limegeuka supu, unanivuza pupu. Apa ipu fika mimi siwezi, kila siku ninashika tama.
Penzi lako nimesusa my love.
Mimi penzi nimesusa,
mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa my love. Mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa, baby mimi nimesusa my love.
Mimi penzi nimesusa,
mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa my love.
Penzi nimefika mwisho, bora nikwache uende. It's not for me, it's not for me, it's not for me. Aya mapenzi nimefika mwisho, bora nikwache uende. It's not for me, it's not for me, it's not for me.